Diamonds on Records.
Mbona hata sumu haitoshi kukatiza ilo chozi. Mapenzi kizungu zungu tena kila siku gomvi, penzi la uchokozi. Nimejaribu kueleza vile tunavyoendana, ona ninavyopambana, wewe niko sharo. Mbona kwako najishusha, penzi nakupa kazi ya ili unataka talaka, uniache mimro. Nekupenda mwipendi, unempenda kupendi, unempenda simpendi, yani kama mviringo. Sema triangle, is a triangle, mapenzi triangle, love triangle, yeah yeah. Is a triangle, mapenzi triangle, love triangle, yeah yeah. Mbona baby, nisemapo uwelewi, tena makosa wanipa kazi ya mimi. Wengi friendly wanopiga na kuteksti, amani nakosa ila tatizo mimi. Mara tena sifai, unasema kwenye bedi ufurai, unataka bigidinga ujidai, na nguo za Gucci Gucci Dubai. Nimejaribu kueleza vile tunavyoendana, ona ninavyopambana, wewe niko sharo. Mbona kwako najishusha, penzi nakupa kazi ya ili unataka talaka, uniache mimro. Nekupenda mwipendi, unempenda kupenda, nempenda simpendi, yani kama mviringo. Sema triangle, is a triangle, mapenzi triangle, love triangle, yeah yeah. Is a triangle, mapenzi triangle, love triangle, yeah yeah. Is a triangle, mapenzi triangle, love. Triangle, love triangle, yeah, yeah.